Yes, I dance back, ready, me know, say. You're the boss.
Boss it, boss it.
Hey, secret, secret,
secret. Sex, man, sexy girl. Sex, man, sexy girl.
Kajara, boy.
Them call me Easty One.
Redo Texas, America.
Oh, no, what, dan, dan, tens, and a bit of the.
You got that, that's it.
Anataka kwa nyama
Mlamba.
Nyama kwa nyama
Mgonga.
Anataka kwa nyama
Mlamba.
Nyama Sha. Kwa nyama
Mgonga.
Ono mwana yatama
Ayangala.
Nyama kunyama Oko mwana karenzia Nabakezo buseri na senu
Fanya karotaiti Nikushike na mkono parikati Kwa usiku inkukumbati ya kiti Nikutoe balazani paka viti
Sham sugar boss Mubia nzikizo no mkugu The way she take my mutimo no mutuju Ina mi mutimo no mkugu She don't know what I'm feeling Sham Adi uniki mbera Singira na wenkewe na galaxy Chansa banze kanchi weyo chansi She drive on navigating Kira kira
Anataka kwa nyama
Mlamba
Nyama kwa nyama
Mgonga
Anataka kwa nyama
Mlamba
Nyama kwa nyama
Mgonga
Ono mwana yatama
Ayangala
Nyama kunyama Oko mwana karenzia Nabakezo buseri na seno Oko ni bambu Chari wanjoko mwana na bambu Arinka baboon Wamwe siga na kunavi sanka sabun Somebody say I love
I love
I nunu
I love
Ase kato mkunga Wana tijita manyanya
Ama nikupake mafuta baby shon Nikuone baby nikuteki photo Fanya kuno shika kuta Talatibu pole pole mambo ya najipa Nikupeleke nyumbani usijoka sep Anataka kwa nyama
Mlamba
Nyama kwa nyama
Mgonga
Anataka kwa nyama
Mlamba
Nyama Sha. Kwa nyama
Mgonga
Ono mwana yatama
Ayangala
Nyama kunyama Oko mwana karenzia Nabakezo buseri na senu
Be body, yeah.
Them call me Easty One
Redo Texas, America
Ono watan tan tenzen Nabita bute